original. City boy seminal. Seminal now.
Yeah, baby. Baby, jump on that bed. Baby, jump on that bed.
Action.
Mukwano, jump on that bed.
Let me be your favorite place to go. Gamele moji kwenye za chilo. Kaya se munga bato. Tuzanya kwezo nene tiba. Ni wano neswanda. Ni wano kwesunga. Ni wano neswanda. Ni wano kwesunga. Baby come se minanda. Nine vivuzo wakana na itamu wavu. Nanda. Siku wanga nwana. Baby come see me na na. Mine vivuzo ngaka na na itamu wavu. Nanda. Siku wanga nwana.
Baby jambonda be. Baby jambonda be. Mukwano jambonda be. Calling to touch my body. Jambonda be. Baby jambonda be. Mukwano jambonda be. Calling to touch my body. Tinza kwetaga, enyumba nene na yefoze ko. Kakati za kwetaga, kakati wajayanya. Kakati za kwetaga, enyumba nene na yefoze ko. Kakati za kwetaga.
I'm waiting, now looking at the door. Baby, I'm waiting, now looking at the door. Yeah.
Baby, jump on that bed. Baby, jump on that bed. Mukwano, jump on that bed. Calling to touch my body. Jump on that bed. Baby, jump on that bed. Mukwano, jump on that bed. Calling to touch my body.
Baby, come see me na na. Nine vivuzo ngaka na na itamu wangu. Na na. Siku wanga na na. Baby, come see me na na. Nine vivuzo ngaka na na itamu wangu. Na na. Siku wanga na na.
Baby, jump on that bed. Baby, jump on that bed. Mukwano, jump on that bed. Calling to touch my body. Jump on that bed. Baby, jump on that bed. Mukwano, jump on that bed. Calling to touch my body.
Roger Dot, Nassim Dot, Yugo, Zongo Dot, yeah, yeah, Astaya Dot, okay, Fresh Naila, Sunday Music Life there, Dembo.